studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aldu hollitindi di nyalawma hando yottalatare sappo e jena lewru decembre jena yambe sokido studio tamani miden tawa le maison de la presse do pomoko do jottino no do kabaruji do yumar way galo panko gagne kanto wonto boggi jamto sikirabo on kumpititte wiide caggal ko maaje toɓɓe gadi majere muɗen nde commune nokkunodirteɗo ko singali laamu yeli mani kanko ministre kumniɗo kabaru wotejo ceerman Hubert Coulibaly Kenya o yettikili oɗo nokku o waɗi noddago fewde e maaje toɓɓe ɓen tinno lenna iblisaji muɗum en tawede wiide oɗo ministre o yettikili oɗo nokku fufa hande kamɓe maaje toɓɓe ɓe jaɓa yoppitinde suudu mairie wondu tonduɓe kolitiɗe ɓe kaaja ko ɓuuri ɗiɗo haalaji fa fewteno witte witte jamare nde wori yoga e baale le halanane e gonde le leedi meden di kolliti wiide jewte yalla hono bangal kebe hani be dread le nokkule de dido kabaruji be dokki do wakande be gaddo kawtal mabbe kenya do bamako do sikirabe wono no sembe kabaruji dimi jogi ni on do bete hande di bismillah mo don e hadate nokkuno dirte do kon singal laamu o be jehi ton faabe jewto yo wattu jono yalla hono iblisaji goddi hakkunde jamare nde hani lelirade ton dun hakkunde gotnaado goto goddo ton dun woni mere o kanye yimbe le maaje tobe wonbe ton be kanko ministre kumniɗo kabaru wotejo yiyama ton kenyen fo ƴewto yalla hono ɗiɗo golleji gorri ton hollitindi winde ɗo majere waɗi ley laamu yeli mani ɗiɗum les raison kay jamare wonde ton nde ɓe mbiyaɓe kaja maire gonɗo to o yoppo oɗo nokku hollita wed ley nde ɗo majere du neɗɗo goto heddiki leni yimɓe hewɓe barmile hen Mouhamadou Sama Seku
wattumo kanko ministre o yetti tunde o yeedi e jamare nde fodde kanko e ardiɓe kabaru mum ɓe tan gaɗata tontiral hakkillaji ceerman Hubert Coulibaly dardi maaje toɓoɓe yoɓe jaltan nder mairie o hoggiɓe taƴoral ɗum wiide laamu o dowran himmeji mabɓe ɗi e fuɗɗoɗe yontere ƴaɓɓire nde maaje toɓo hewɓe naati nder mairie consiga waji mbini yo maire o yoppa golle saabi e leewi mabɓe o ana jooɗi ton ana wara duuɓi janayyi tawe yimɓele gonda fe e makko bangi goɗɗo ɗum ɓe kolliti wiide nder wattu manda makko o golleji yure fay goto huncanali hoore ñande aljumare nde baasi immi noon hakkunde kamɓe maajotoɓeɓe kañe kaɓitiɓe ɓe saabi ɓeɗo na yiɗi noon jaltindeɓe nder mairie o yimɓele jeɗɗo goni barmuɓe nder ɗiɗo imadiraji ɗi ana e mabɓe mo barmande mum jatilati sababu muɗum jamma alande maajere nde matama fatu pari tun saabi yimɓele wuuro gonɓe tun ɓe jeehi kollitinde mette mum en nder gollirde keƴaɓe leydi mali gonɓe tun ɓe tawi kama wiide nder cercle yelimani o no yiya fof hon ɗiɗo imadiraji ɗe gaɗe tun consiga o jaati na jeeɗa e oɗo cercle o e ley hitan 2015 nde maajere waɗama noon nder cercle o fewde e keƴaɓe laamu gonnoɓe tun ɓe
kanko ministre kumniɗo kabaru woteji le leydi meɗen ndi caggal komo yeehi ton ko mo dardi yimɓele maaje toɓɓe ɓe joppo oɗo nokku kollitinde wiide tan yimɓele ɓe ɓe nangui suudu mairie wondu ton ɗu ilale yontere ƴaɓɓinon nde ɓe kollitiɗo wattu jore ɓe kaaja golle ɓuura haala ɗum woni haalaji kalaɗi ɗu ɓe mbiyaɓe kaaja ko ɓuuri ɗum keɗemo kanko noddirteɗo Salmune Thieno kanko yomo journaliste nokku noddirteɗo kay info kanko woni keƴaɗo mabɓe leyi laamu yeli mani o do komo sifinimin dow hen dow foccitago Mouhamadou Sama Seku
andon wiide fay garngal ministre o yaltinayi maajotoɓeɓe nder mairie o saabi ɓe kolliti wiide adi tan woni kanko ministre o hokki ko kamɓe ɓe kasindini yo o golla ko o haali ko nden woni koɓe jaltata nder mairie o saabi o holtiɓe wiide soɓe jiiɗi jokkude saria wiyata caggal yaltude nder mairie o andon wiide oɗo tiɗalla consiga o matama fay nder caggal leydi ndi saabi yimɓele jeeyaɓe wuuro ngo gonɓe to pari tun gaɗi maaja nder gollirde keƴaɓe laamu leydi mali gonɓe tun ɓe ndenno goɗɗum foof jamare nde tewtali sowona kanko maire o yoppa golle yo yimɓele mabɓe ɓe gendarme en nangui ɓe ɗum jupite ka wattu joni o ɓeɗo kay jupitama ɓe waji mbini ɗum yo laamukoɓe région o joppa golle
sikirabe so gabbi dow bemalame ande ngal oɗon mbayilni tirton miijoji moɗon o noddimin dow ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jiɗɗe joyyi capanɗe jitte nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jiɗɗe joyyi capanɗe jitte nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi hijande armé mali kenyan sami dow tuna nokku noddirte nikisman iɗum ley laamu an songo ɓe kollitiɗi ɗum woɗɗiri an songo ko yata kilogaji temedere ley ɗatoɗo menaka seedi ɓe kollitiwiɗi yimɓele jo en kaɓorɗe kañi en gaɗi tuna fewde ton e armé mali wattu joni o honno ɗum woni laamiɗo kabaru armé mali gonɗo to an songo to wala fof komo sifi dow heno kal gaddara yimɓele no foti keddi ley hen wattu joni o fa ƴewte yalla hono keɓe duumiɗe kani waɗirde ley leydi ndi noon tan watta so jaam e deɗere hewte ley nokku o ɗum wono fana kawrital ngal kenyedo bomako do ngabbe ngal do kawrital dubbe koliti wiide yoga e yimbele dum won ngadobe dido bonanda e fudu won jabbinore e jamare de so be nabado e le nokkole de be padda do e le tule ndiare ni kanyako nande muudo be koliti wiide wayde kebe lele di meden di dum won so be do yimbele an notoro dido golleji nyalawmo hande o kedemo kanko noddete Aminata Dramane Traoré o kanko lami fedde noddete centre Amadou Ampaté Bako mo sifido hen do faccitamo Mohamedou Samaseku
Dodo mi jo kawrutal do kabaru witabita o faabaade mun tangol hore alhaali mo leedi Mali runde Afrique andi bongal dawul to leeda tubaku be ton e lesi faaji nawdi sanne yoga e majji kayna diwa jaati hakillo denno minen kam kultiwiire yimbeele kanbe hayfede o do kabaru o yo yimbeele be nyomata kalisi be ka wana kambe tan non yimbeele ngada be trafika ku be adama be nawturke buri fufti Allahji gondi der adnaru ndu e kabaru kebe amen bili e mudu denno ko minen min kani hinade der o do kabaru o yo mi jaade do sifa kebal mbawgal latade dabuji o do titalla o dum woni holi golle sukabe runde Afrique be kasindini yo londol ngol kambe tubakube be jati ngala jawab mudum sabi kambe ko e mabbe no jogi kabaru ti Allah hebgol golle tumabe tun kambar dun kolitimi wide enen e koy amen kanni wadde imadaraji bangal dawrude o do titalla o kiddibe kajaka fi ko enen balabe be mudinte balabe be dun kajaka ko kambe ko mabbe mudinta
et les africains ne veulent pas consommer africain
yo gay bonandaji ngatteedi fewde roobe di dum waylatan sababu waydi yirwere le nokko di do kabaruji dokka wakande fedde de noddita ko femde wadno kawtal mudum kenya do bomako do ilume le hejo golleji mabbe balde sappo e jagon ko be gonde yambidi le nokko fa pammina jamarnde hono kutteji tongidi do bonandaji ngatteedi wakkati fu fewde roobe kede mo kanko noddita Nathalie Traoré o kenya mo wono le ngal do kawtal ko mo sifido hen do foccitawo Ousmane Niali Boudi
la violence basée sur le genre sape les
torraji ngatteedi fewde roobe di ana bonna ko heewi le leedi Afrique de sabi sandari le himbe tem dere fu ko buri chapande joyon yo rewbe non sini rewbe jirway yirwere wa wadde le kreduji di dum latto tidallaaji mawdi toraj ngatte fewde rewbe di an way bonude hakkilaaji mabbe an way dul latnaare yogaabe nyawuji dum saabe dum haani selde rewbe toraj ngatte fewde mu be an kaani faabireede jawdi rewbe an kaani janginede sabi sini rewbe jangay an bonna ko heewi edon hada leedi Afrique de yaade yeso e be kaani daranede be paabe be ndokke ko haani nafu debbe ko wayna bo leede men e yeso rewbe an baye latade sababu hebugol jawdi gorko e debbo fu putu bangal hakkille e mbay hunjininde hore kabaruji kewdi e mbay tawere yeso gollirde sinibe dokkama leedi be golla en way latade sababu kabbal himbe fu sabi se debbo hebi fu himbe fu kebi e be kani wattede yeso e mbay tayle le kawrte mawde do dabareji bamete
ou les grandes décisions sont prises
walde sagon tore yimbele gudorbotobe kamioji mawdi le leedi meedi ndi nebno dirisina kor mali holita wede faande be gonde jokkitaade murtere mabbe de wattu jono be bi kambe do be kaajano be gori le leedi ndi ewta yel hon jobdiji mabbe di kaani dum won beedireede be kolliti sa jeewi laamo fa hande holle do hen anniyaji mudon lobbino himmeji mabbe di kaani huntinireede hore kede mo kanko no dirte do Moussa Baga yogo yo goto jaade le fedde sagon tore yimbele dorbotobe mobilaji mawdi le leedi meedi ndi ko mo sifido hen do faccita Mohamedou Samaseku.
On avait dit de situer
bi hinon be yobe kolita darande chauffeur en bangal kurdiji bondidi min darbe dun no yobe kunchana hore seriawul ngol e mudun kulle kewde na ngatana hakillo sabi kabar nps ana hen kabar amu ana hen kabar kontra golle o hen e kanya dun kabaru njuddiji wat jun on ko min jidi andude hono kabaru njuddiji di wurri sabi ana wara lebbi jetti hande won fedda jodinado non batte kabar mudun tewde nyande sapo jeddi lerume warde joni wala fuf ko bilti sabi fa hande chauffeur en be ana wundeti Allah beedo chauffeur njobetebe hakkunde ugnaji jeegom e ugnaji sappo be njoddiji di kebata jatti sato e le newa munya sabi ciagal kala dawul e kulta wiide dan ko manki sobe kulta won botoji juldi en biyan won litruji mankudi der bidongaji nebam e go nande mudum e le njoddi chauffeur en beedon woni ko be itata kala ko nyaki
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
se grab de lorune le réseau ngaji meden di en puddiran do kuli koro do be kolitiwide ko yaata ko min ngay sappo goddi le lamu kulu kani le réseau kuli koro kani en tidallaaji wayde nyamde fa har wa yottaade nyalawmo hande no ko lati sababu mudu yondungo o woni ko feewa e ton di do kabaruji fedde de neddata sappo de kani hokki don kolitiwide du atena kani yaltinede le hin dewe yalla hono beme nyamri kani wadrede le o do nokku fa jamaare wonde tonde faabe se grab en gardan faado kuccala do meri goddo toobe gondi dewtade vignette ji motoji gondi ton di holitan wer ko be jalti ton kenyan kodo police ngabe nangi ton moto nga chapande chapande bande keddo do kuccala do ko yata roobe le nogo yom diwrobe le sa halidi di kanyum en nyongitibe gombe to kuccal to kanyen gondi e famminede no kani waylitirde jumri ton de don jumbeje holitan wer be mbaylitan do be ngatta do e bidon ngaji goddi anton do be mbaylitan do be ngada do chabunde kanyen ko nande mudum gondube lennade o do golle yo fedde ne deta mariam tarawere do to gorgal fedde humnide kabaru golleji ne leedi meden bi sekrab do katten bete hande kabaruji meden bi min jooti o sanne hedaade heejo jame faande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yowtere meden de ana wodi wa salam
sido tamani